Matayo esula 23. Awo Yesu nayogera ne kibiina ky'abantu awamu n'abayigirizwa be n'agamba nti,
abanyunyuzi b'amateeka n'abafalisaayo be bali mu kifo kya Musa. Kale byonna bye babagamba mubikwate era mubikole, naye temugoberera bikolwa byabwe, kubanga bye bategeeza abantu bo si bye bakola. Basiba emigugu emizito era egitetikika, ne balagira abantu okugyetikka ku bibegabega, so nga bo bennyini tebaagala wadde okuginyeenyaako n'engalo zaabwe. Byonna bye bakola bagenderera kulabibwa bantu. Kyebava bagaziya obusabe obw'amaliba omuba ebigambo by'omu byawandiikibwa bwe beesiba mu kyenyi ne ku mikono, era bagaziya amatanvuuwa g'ebyambalo byabwe. Baagala ebifo eby'ekitiibwa ku mbaga n'ebifo eby'oku mwanjo mu makuŋŋaaniro, era baagala okulamusibwa mu butale n'okuyitibwa nti muyigiriza. Naye mmwe temuyitibwanga nti muyigiriza, kubanga omuyigiriza wammwe ali omu, mmwe mwenna muli baaluganda. Ku nsi temubangako gwe muyita kitammwe, kubanga kitammwe ali omu ali mu ggulu. Era temuyitibwanga bagunjuzi, kubanga omugunjuzi wammwe ali omu, ye Kristo. Asinga ekitiibwa mu mmwe anaabanga muweereza wammwe. Buli eyeegulumiza alitoowazibwa, era buli eyeetoowaza aligulumizibwa. Bakuusa mmwe abanyunyuzi b'amateeka n'abafalisaayo, muli baakubonaabona. Muggalirawo abantu ababa bayingira obwakabaka obw'omu ggulu, mmwe mwennyini ne mutayingira, era ne muziyiza n'abo abagezaako okuyingira. Bakuusa mmwe abanyunyuzi b'amateeka n'abafalisaayo, muli baakubonaabona. Kubanga munyaga ebintu byonna mu mayumba ga bannamwandu, ne musinza Katonda mu bigambo ebingi olw'okweraga. N'olwekyo muliweewa ekibonerezo ekisinga obunene. Bakuusa mmwe abanyunyuzi b'amateeka n'abafalisaayo, muli baakubonaabona. Kubanga mutambula ennyanja n'olukalu okukyusa omuntu omu aba omugoberezi wammwe, kyokka bwe mumala okumukyusa ne mumufuula asaanira omuliro ogutazikira n'okusinga mmwe bwe mugusaanira. Muli baakubonaabona mmwe abakulembeze bamuzibe. Mugamba nti buli alayira essinzizo taba na musango bw'atatuukiriza ky'alayidde, naye buli alayira zaabu ow'omusinzizo ateekwa okutuukiriza ky'alayidde. Mwe abasirusiru era bamuzibe, ekisinga obukulu kiruwa, zaabu oba essinzizo erifuula zaabu eyo okuba ekintu ekitukuvu? Era mugamba nti buli alayira alutaali taba na musango bw'atatuukiriza ky'alayidde, naye buli alayira ekirabo ekiri ku alutaali ateekwa okutuukiriza ky'alayidde. Mwe bamuzibe, ekisinga obukulu kiruwa, ekirabo oba alutaali efuula ekirabo ekyo okuba ekintu ekitukuvu? Kale n'oyo alayira alutaali aba alayidde ne byonna ebigiriko, era oyo alayira essinzizo aba alayidde ne Katonda alibeeramu. Oyo alayira eggulu aba alayidde entebe ya Katonda ne Katonda agituulako. Bakuusa mmwe abanyunyuzi b'amateeka n'abafalisaayo, muli baakubonaabona. Kubanga muwa ekimu eky'ekkumi ku buli kika kya muddo ogunyise obulungi enva, ne mulekayo okutuukiriza obwenkanya, ekisa n'okukkiriza, ng'ate bye bisinga obukulu mu mateeka ga Katonda. Bino biteekwa okukolebwa na biri nga tebiragajjalirwa. Mwe abakulembeze bamuzibe, mujja akabu mu mazzi ge munywa naye ne mumiriramu eŋŋamiya. Bakuusa mmwe abanyunyuzi b'amateeka n'abafalisaayo, muli baakubonaabona. Kubanga ebikopo n'ebibya mubinyiriza kungulu, so nga munda bijjudde ebyo bye mwafuna mu bunyazi ne mukwefaako mwekka. Mufalisaayo ggwe muzibe, sooka oyoze mu kikopo ne mu kibya olyoke obinyirize ne kungulu. Bakuusa mmwe abanyunyuzi b'amateeka n'abafalisaayo, muli baakubonaabona. Kubanga mulinga amalaalo agaasiigibwako langi enjeru gatukule, agalabika nga mayonjo kungulu naye nga munda gajjudde amagumba g'abafu n'okuwunya obubi kwonna. Bwe mutyo nammwe kungulu mulabika mu bantu nga muli batuukirivu, so nga munda mujjudde obukuusa n'obumenyi bw'amateeka. Bakuusa mmwe abanyunyuzi b'amateeka n'abafalisaayo, muli baakubonaabona. Kubanga muzimba amalaalo g'abalanzi era munyiriza ebijja by'abatuukirivu, ne mugamba nti singa twaliwo mu biro bya bajjajjaffe tetwandyetabye wamu nabo okutta abalanzi. Bwe mutyo ne mukakasa nti muli bazzukulu baabo abatta abalanzi. Kale mumalirize ekyo bajjajjammwe kye baatandika. Mwe emisota, abaana b'emisota egy'obusagwa, muliwona mutya okusalirwa omusango okusuulibwa mu muliro ogutazikira? Kyenva mbatumira abalanzi n'abantu abagezi era n'abayigiriza. Abamu kuba mulibatta, abalala mulibakomerera ku misalaba, n'abalala mulibakubira mu makuŋŋaaniro gammwe. Mulibagobaganya okubajja mu kibuga ekimu okubazza mu kirala, mulyokwe mubuuzibwa omusaayi gw'abatuukirivu bonna ogwayibwa ku nsi, okuva ku musaayi gwa Aberi omutuukirivu okutuuka ku gwa Zaakaliya omwana wa Balakiya, gwe mwattira wakati w'ekifo ekitukuvu ne alutaali mu ssinzizo. Mazima mbagamba nti ekibonerezo olw'abo bonna kiriweebwa abantu ab'omulembe guno. Yerusaalemu, Yerusaalemu, gwatta abalanzi era akuba amayinja abatumibwa gy'oli. Emirundi emeka gye nayagala okukuŋŋaanya abantu bo ng'enkoko bw'ekuŋŋaanya obwana bwayo mu biwaawaatiro byayo ne mutakkiriza? Kale ennyumba yammwe ebalekerwa nga kifulukwa, kubanga mbagamba nti temulindaba okutuusa lwe muligamba nti atenderezebwa oyo ajja mu linnya lya Mukama.